S Run Beat.
Yeah. We will kneel.
It's Jaga on the ball.
Check it out.
Yo. Amazifila ndeta motuluka Samata mfana ujayo saza chuka Sanga disi mafana opusa akawona mwendo Musana pange disi mandi pange sani mento Amazimva kukula motu akaika dredi Kuzimva ujini asakaja high grade Kutola zisefu akaluma bledi Ndi mafana ogona heavy time ni bedi Ndinayamba hip hop 2016 Amatopela afro mafana azisisi So ni chula inekape akale eswa ni pizi Kapena Jaga oskei osa dia fizi
Jaga. Esan.